what he do, what he does, manze, Quoted Podcast, we are back, manze, it's been a minute, lakini tumerudi usio, manze, episode 22, manze, and I'm your host today, Dennis Lele, with an eye water guan, karibuni sana, and on my side, manze,
Super Hatman Genetics, ndani ya Kutit, yeah, the previous podcast we did, the previous session tulikuwa nayo, Nosha lipanga watu wakawambia kuna sura wataone ikishikilia maneno. Big shout out to our boy Valley Boy kwa usi doing the thing.
Mr. International.
Najua mnacheki huko pia sisi huko tunacheki. Mad shout out. So Kutit, niko hapa Super Hype Man Genetics. Yeah, ndakuwa nimeshikilia gari na gari itaenda sisi hao. Hello.
Hapo sawa manze. So big shout out manze to our boy DJ Nosh Valley Boy. Hey, kijana amenisumbua bana.
Amefanya
alifika hivi akanipigia simu bana 3 days later. Kaniambia, "Wewe kijana bana, nilienda Australia ukawacha kazi." Eh, niko na manze itabidi tuingie studio very fast.
Sisi hao.
We are here
manze. Imebidi.
Niko last week Eldoret. Over the weekend.
Crazy.
Nikapatana na mse pale Rupert's. Eh, mando ikanihita nye tumekawia bila kuangusha podcast. Omse alinipiga kofi fulani hapa. Na si nzuri manze, stranger, kumbe ni fan.
Ria.
Ile kofi hapa mgongo, wezi jikuna.
Naipata.
We, munafanya nini bana muangushi podcast? Eh, nikaenda kupenduka hivi kujam na shindwa rada. Akaniambia unakunywa nini.
Noma sana. Yeah, big shout out to him, hii episode.
Big shout out to you,
special
man.
Special yake pia.
Omse alinisumbua ili. We are here manzi na episode 22 is dropping and you are here au sio?
Boom boom boom.
Correct.
Man, yeah, so today tuko na guest man.
Mm-hmm.
A familiar face to some of you, a familiar face to many of you.
Mm-hmm.
Pale mtandao tunaonanga stories zingine hatari moja mbili hapa kule. Machemshi ya Nairobi vile tunavyo yaita, tunaweza yaita machemshi ya Nairobi.
Uh-huh.
Inakuanga pale kwa page yake. Kuna Brutally Honest Podcast, yeah, bado ndio kuwa engineer pale. If you haven't checked it out, you should check it out. Brutally Honest Podcast. Amenishtua hata ananiambia kuna kitu fulani iko pale Netflix kuizi. Bei kidogo iko juu. Tukitaka kumpata tumcheki Netflix. Ladies and gentlemen, make some noise for
Kim Koima.
Yo, wagwan. Leo tumeingia sasa ndani ya Kutit Podcast.
Correct.
Yuko na swali eh?
Uh-huh.
Yuko na swali hata before to delay.
Aha. Uh-huh.
Hii podcast mesema ni Kutit Podcast, si ndio? Ngotomo agase upaishie Jeko.
Wallahi, utitapuka.
Nasikianga ni kizungu, Nosh ni kizungu, Lele ni kizungu. Sasa tunashindwa.
So, tukianza manze basically yondo ilikuwa idea, lakini sasa kuna wakalema bonta wakaki na genetics.
Modern kale, wala nasemanga, naelewa lakini siongei. Agasa lakini?
Kidogo.
Diawa?
Diawa.
Maana lafu bado unajua saa mafans sahi kuna hadi wa Australia. So, tunakikisha wana luga waneza wapata. Dho kikale hiko, si umeongea kikale hawa.
Yes.
Home of Kalenji Nkutile. Karibu sana my bro.
Thank you for having me.
Hey, Koima,
I'm so happy to be here.
Nimekutafuta.
Unajua Juja bro, wezi nipata tu hivyo kienyeji lazima.
Nime imebidi niende umse Juja man.
Bro, unajua bado siwaamini hiyo story lakini
Badland.
Wallahi
imebidi umwende.
Wallahi nilikuwa Juja leo morning mabe.
Nasho sema though kitu kani rare.
Hiyo ni ngoma gani?
Eh bro, unajua sasa unatuaibisha sasa
tupige
jasho. Mimi ni fan lakini hiyo line
lazima uchimbe ndio uipate.
Ah kweli kweli. Oh.
Come on. Mtafanya sasa nikae mimi ndio nimeala. Kuturea.
Tuliza twister moja. Wewe tunakuchemshia.
Patoto, maneno ya patoto ni moto. Tukianza sasa hii hatutamaliza sasa.
Kwanza patoto alienda na Nosh au si anafanya kazi sasa.
Anawasha.
Yeah?
Actually guys really recognize him huko. Nimeona twister alikuwa dhani tu ni locally accepted. Kumbe mtu anamjua, anamjua. Juu hata inje huko wamemkubali kabisa. Big shout out kali sana.
Okidzana ni Badman. So big shout out to those guys. Aya, straight up to Koima manzi.
Yes, yes.
Tuambia weni nani? Madzina kamili.
Yes.
Bana, umisa najita Kim Koima, nishe imtumia doi nasoma Owen Kimurgor.
Unashindwa kunaendaje
hapa. Nashanga, hey bro.
Tuna forward message 456.
Unajua miki tambo.
So, zintroduce.
Mimi kwa majina naitwa Kim Koima, ama ukipenda Mr. Chemoget.
Mm-hmm.
Mimi ni content creator, I'm a podcaster.
Yeah, man.
Basically. Mm-hmm. Na content yangu imemenja sana sana on relationships, drugs, na vitu na affect my youth.
Yeah.
So ni, mimi ni mse napenda kuongelea vitu na to affect sisi. Jua kuna mse anafanyanga hivyo.
Yeah.
Yes, so podcast yangu inaitwa Brutally Honest. Mm-hmm. Na pia niko na segment pale WhatsApp status inaitwa Story Time. Ambapo watu wanafungua roho. Hoi, wacha tu. Roho ile roho inafunguliwa pale bro. Bro,
mimi boy kanga napitia stories za mse.
Ana demi yako na baada ame text. Wewe jua mimi niko na baada demi yako tu hapo ni
basi.
Si mimi tho.
Oh.
Si mimi.
Umesema uko single?
Yeah.
And searching or are you single?
Not searching, bro. I have to find myself first and then I start looking for
someone. Amen. Amen. Yes. Ndio hivyo. Sasa that is me.
Uh-huh.
Yeah.
Basically, I would just tell you specifically. So, unatuambia wase wengi wako na namba yako, in short. Uko na contacts ngapi kwa simu, bro?
Contacts zangu kwa WhatsApp ni 7,000 and something.
Yo.
7,000.
7,000?
Yep.
Na so, views inakunya kama 4,000.
Crazy.
WhatsApp hapo. Mm.
Yeah. So, msa kitaka kuwa upiga advert through your WhatsApp.
And hey, do, it's a direct audience. Mm-hmm. Nani... It's so direct. It's direct marketing. I know what said you wako hapo tu wana view ndio. Number iko hapo. So ku communicate na wewe inakuwa rahisi.
Nishai kutumia actually. You remember?
Ndio.
There was a time.
Yeah, yeah, yeah.
Umsa shai ni.
Alifungua roho ama.
Ah, ah.
Hey.
Alituma kazi kidogo pale tuka.
Si, si, si.
Alifungua roho. Sikia hapa kwa podcast. Hapa
alieni pigia marketing. Crazy. Kapata clients.
Crazy. 4,000 though ni numbers. 4,000 ni numbers.
Now sasa ujua sabu hata ghost viewers. Ujua sikuzi vijana wanapenda maidoido mingi ati WhatsApp GB. Sijui yo WhatsApp.
Yeah, yeah, yeah.
Anaficha tu umeview. Sijui ni siole ni meview, umeview.
Yeah, wale wase hawana blue ticks.
Yes.
Akiviewa uwezi jua meview.
And delete. Ndio kuna Moria alishai tuma nudes kwa group ya Daro.
Shit.
Atasa nataka ku delete. Na kuna wase wako na GB wako rada.
Waka resend.
Ndio hiyo. Ndio hiyo.
Ukiapisha tunaapisha.
Ah, direct.
Unaenda wapi wewe kuja hata?
Crazy.
So WhatsApp ndio hivyo tunajaribu kusukuma. Na ina hiyo WhatsApp ni kitu inaweza tumika sana sana kwa wase wengi. Sasa vinyiko structured kuimonetize na kuwa noma. Unless sana ya client aku approach akwambie kama juzi ilikuwa na market event ya Oktoberfest. Mm-hmm. Sasa unless msema amekuja akwambie ni sikumizi matiko fulani.
Mm-hmm.
Crazy. Now bro, like what nini ilikufikisha point yenye ukajua you can turn this into maybe something that you do oftenly, like ndifike point yenye ukasema maybe ikitunda kwa naika WhatsApp status like this time.
Sasa kitambo nikianzanga nilikuwa na blog site inaitwa brutallyhonest.com. hiyo ni blog site nilikuwa nayo. So like nilikuwa na post article maybe nasema naongelea kitu kama toxic relationship na I write a whole article about toxic relationship. Nime structure everything, nimeweka mpaka picha, yani nime design hiyo article msana na enjoy. So msana alikuwa anasoma na ananipa feedback. Anaambia kwa hiyo nimesoma hii article yako na relate sana. Hata mimi kuna mchali yangu ananichapanga. So wakati mimi naenda kupost hiyo response kwa status, sasa so, ikaanza kushika tu hivyo mtindo. Then one day tukafanya topic ya naitwa aje? The weirdest place ushawahi hook up in. Niliweka tu hiyo kitu hapo. Now that thing sasa was say hey, ilileta a lot of feedback. Hey, ni seven namba yangu hivyo.
Crazy. Instagram?
Ah, sasa Instagram. Postingi sana huko. Instagram sana ya podcast mainly.
Yep.
Eh.
So basically what you do bro ni you imagine story in a relationship ni nini? Mi mazee na kwa jino nikiboeka mpitia guest nini naenda WhatsApp tu.
Aenda kwa sibia demu yako search Koima.
Forele.
Mmesikia aenda kwa sibia demu yako search Koima.
So, so napitia hizo stories, man. Watu kapitia hii town, man. Relationship.
Tuko karibu kusikia.
It's crazy.
Tuko karibu kusikia from the horse's mouth.
Yes. Koima, before we meds on your content, nataka kwanza kidogo utuambie about a bit of your biography, place umezaliwa.
Biography.
Mawet ka voleano nini hizo mambo
bana. Hajauna hata. Lazima abartage?
Ya lazima abartage.
Yes. So
it ndaiba volaiwe.
Ajimi ni mzee. Au haya sije.
Haya
sasa. Mimi nimezaliwa. Mimi sasa hii story ilikuwa naambiwa. Birthplace yangu ilikuwa Nairobi, place naitwa Kariakoo. That is where my mom gave birth to me. Sasa tukahama, jumuza ilikuwa msio ya kutransfer. Sasa tukaingia Eldoret. Kuingia sasa Eldoret, tukakataa kiasi, sasa mzee akasema hata sasa ingia Ushago sasa. Sasa tukaingia Nandi Hills place inaitwa Cheptabach.
Cheptabach.
Yeah, Nandi County, Cheptabach. Karibu na Tindire tuko.
Oh, pale kwa Nandi Hills ni pale kwa Keter.
Bas hapo. Mm-hmm. Sasa kama unajua machomo ya chai kama Kipchomo Factory, Siret Factory. Mimi nimelelewa huko kwa chai huko sasa. So education background, nilisoma primary moja inaitwa Nandis Academy. Niko so sure nitapata wasi wengi wanajua shule inaitwa Nandis Academy. Iko Nandi hiyo Nandi Hills. High school sasa nikaenda Metete Boys.
Allah, yeah. When him saw Metete?
Metete Boys, the one and only my friend. Hey. Yeah. Unajua huko gentry
mlikuwa mnakuja itendo.
Itena tu kuifika. Sisi mwisho tulifika. Tulipitia tulienda Narok. Tukokuwa tunaingia Caps, tunaingia Aldai. Hata kufika itendo.
Sijui kama na confuse hiyo jina na kulikuwa na met kitu bro
hizo ah Metete
ni Metete.
After Metete pale tukajikaza after very many suspensions and very many very many scandals tukaingia JKUAT. Yes,
Juja
Jomo Kenyatta.
Before ingia Juja, niambie your craziest experience kwa high school. Metete,
craziest experience kwa high school. Craziest experience
ni ilifanya suspension.
Suspension. Yeah. Sasa ilikuwa hivi, ilikuwa sasa tunafaa kwenda home kesho, si ndio? Tunafaa kwenda kesho nyumbani. So unajua ile vibe za closing day man, hata unanga hata appetite. Unajua wewe unataka kwenda home, sasa uko na do. Sasa kazi yako ni kuchitu tu canteen, canteen dining hall, canteen dining hall. So it happened your day, makuku akapika food mbaya. Which year was this? Yeah, I think ilikuwa form 4. Yes, form 4 2015 hapo
bro.
Nikiwa form 4. So wakapika ugali mbaya. Yeah. Ugali muungua yutu. Hata unaonja hivi ya itest. Yeah. So minika ingia kwa dining hall. Nikapata already wase washa dump ugali kwa meza. Like, unabila wame pile. Sasa kama hii ni meza. Wasewa mejeza. Otaki wase. Yani sembe ni mbaya. So wasewa me. Instead ya kudump kwa dustbin. Wakai dump kwa meza. Meza moja hapo mbele ya hall. Yeah. So minafika kuna mlima.
But basically.
Siyadi minika rusha. Mimi karusha juu mimi ni mwana wasa medampu gali hapo.
Hiyo ndo time unashikwa.
Sasa after assembly. Sasa mnafaa kwenda home ile closing assembly. Principal akasimama akasema the following, if you hear them the following please remain and see the principal. So mimi nikasikia jina yangu man. Na aka make sure amenisema 44 south. Owen, your time kwa njitanga Owen Kimurgor tu. Owen Kimurgor 44 south please remain behind. So kwenda pale normally kama uliwahi patikana kwa kesi ya high school kuna kitu inaitwa disciplinary committee.
Iko.
Wanafanya kwanza interrogation. So mimi nasikia wasawa naingia wanafinywa viboko zinatembea ni aje.
Unashangaa shida iko wapi?
So ni upigwe kubali, usign, uende. Mimi nikaanza nikaambiwa sasa your mistake was nimeingia sasa hapo ndani bana nime tense. Anambia sasa Owen, inasemekana wewe
kijana ugali.
Ulichukua ugali ukarusha kwa mabati ukipiga nduru. Hivyo ndo alikuwa ananiambia bro.
Na ilikuwa ukweli ama
hiyo? Wapi? But you know sasa kama kuna spy amesha kusema.
Okay.
It's done. You cannot even
tatea.
So mimi kuona inaje tufurugane nao wase. Already washa make up mind na wanasema mpaka kuna video. Kaambia sasa acha nipe ni sign. Bro, sasa hii ni mistake. Kutoka hivi suspension, kutoka nje agero anapiga mzazi. Anamwambia hello sir, your student so and so amefanya hivi, amechoma shule, tunamkumbuka mbaya ni mwalimu. Bro, mimi mzazi aliniambia usikanyage home.
Fuck man.
Ukikuja huko ikuisha. Either nikupeleke kwa jela ushikwe ama nikuue.
Bro, juu ya ugali.
Yes, that is what happened. I had 4 suspensions in form 4.
Crazy.
That is the craziest one.
Shit, man. Crazy. So, acha niambie your thing about nini. Having a military dad ni crazy. So, tukio high school, nilikuwa na boys, tulikuwa daro moja, alikuwa naitwa Ashakur, manze. Sijui kijana aliendaga wapi. Kutafuta maisha.
Ashakur.
Alikuwa naitwa Shakur, alikuwa naitwa Brian Kipsang, but madhake, I think, alikuwa Msomali. So, alikuwa na Shakur ndo ilikuwa jina yake Kisomali. Alikuwa boy fulani, alikuwa na guza futa mbaya. So tukaendaga trip. I think tukaendaga trip. So like waseo tumemshamaliza trip nini kurudi kwa basi. Sasa ni kijana ni boys wa Naivasha, anajua Vasha vizuri. Akatupigisha malap Vasha ni aje. Tumechelewa manzi tunarudi tumetafutwa tao mzima washaambia hadi makara wao mtatu tafutwa kuna studio. Tunarudi kwa gari 8 bro usiku. Kuna tukao tunafuatikiwa kwa gari by 4 ndo turudi. Sisi tumeenda tumepiga lap tumeisha kwa kinaumse hadi. Tukarudi shule. We were 6. Bro, budake alikuwa nini wa Naivasha maximum prison, ni warden. Kwa shule kesi kaanza bro, tulivurugwa
kiboko.
So wazazi wote wakaitwa. So ile like mzee wako anapoa nini bansan bana piga. So tukua 6, so wazazi 6 lazima kila
mzee apige dosi,
apige kila mzee. Wazazi wetu wakaanza, buda wangu akatunyorosha, buda boy mwingine hivyo,
kila mzee anakula kitu.
Kafikia buda boy zetu Shakur Selko ni warden pale
Magnivasha.
Akasema mimi nalisema akakambia boys wake. Nilikwambia ile sekundaamua nikupige. So boys like amesumbua home. Budaki akamwambia nilikuwa nimekwambia siwezi kupiga kiboko. Ile sekundaamua kupiga na kupiga nini?
Risasi.
Chakura akasema risasi tulisema. Wallahi akaambia princess siwezi wapiga. Kama mnataka kama mtakubali alafu anaomba za yetu ruhusa. Kama mnataka niwapige labda risasi. Tumia kibansa.
Tumia kiboko.
Bro,
wewe ni mjanja. Wewe ni mjanja.
Bro tuli sweat.
Sijui mbona wazale kwa ngaki tuchangu hivyo.
So tukaambiwa like mkitoka suspension, mkitoka mnaishia na wazazi. Hapo tulitoka hapo enze mzee akatuambia akaambesha kwetu sipatane mta. Tukifika mtaani
bila kumada,
tafuta kwako.
Si kiboko ni risasi.
Jesus.
Usikia alitwambia tuende daru. Like tumepewa suspension, tumefukuzwa mtaa. Akatwambia tuishie nini? Tuishie daru. Tukaenda daru. Prince alikam daru jena na kama anapiga wase story vile tumesumbua shule nini nini. Aladhani atuko.
Culprit.
What's up tuone? Prince yetu mazee kidogo ya chizi.
Unaendeleaje hapo?
Ah, man. So gone manze, nimekukata.
Yes. Yeah. So hiyo ndio ilikuwa high school life, tuongea education. So after hapo kaingia JKUAT. JKUAT sasa ilikuwa nafanya course inaitwa aje? Nilifanya course inaitwa architecture.
Umemaliza lini?
Architecture.
Yeah, but then leo na ni engineer man.
Yeah, man. Sasa graduate, sasa tunajua mambo tu ya 1212 bado tunafukuzana kidogo.
Ah, show business.
But gauni tavaa. Na nikuje naye hapa.
Gauni correct. Yes, muhimu sana.
Yes, sasa mpaka saa hii after hapa sasa ndio mimi sasa. Yes.
So straight up ulianzaje story? Ulianza lini story ya content creation and stuff? Ukiwa it here.
Eh,
how did it start, bro?
Funny thing. The first event I did ilikuwa Kalenjin Nights yenye nilipatana sasa na Noish. Brobox kwa sababu ilikuwa event ya Brobox na MC Jaffe. Wambilia ngapi alikuwa huko. That was now the first time now. Lienda a real stage to perform. Place fulani to Cabana City. Cabana iko bila mlolongo ukienda hivi
Mombasa
bas.
City Cabana imeja.
Sasa ai
ni event
bro.
That's Kelly Chrome Access.
Hivi. But sasa you know you talked my first time.
Yeah.
Alikuwa anafanya sasa stand up comedy bro. First time on stage bro, nilipanda mlima, yani unapiga joke ya kwanza hivi nje, unasema acha nijaribu ya pili nione ka outside ingine outside bro, karibu niache usanii.
Come on.
Yes, that was 2017.
You're still a comedian like your stand up comedy, so what's your reaction number 1 unajua je joke imeuma nje?
You will know.
Una feel.
From the ukianza tu hivi unajua uko nje.
So uli hiyo ya kwanza yako, how did you handle it?
Sasa nilirudi chini, nikaanza ku Google now how to write a joke.
Ukijipata
how to write a joke.
Una Google showbiz.
Hata una Google how to write a joke. But sasa hapo sisi jelaumu juu nilikuwa very inexperienced na sikuwa najua what stand up comedy is all about. But big up to MC Jaffe na Brobox. Yao ndo walipanga nafasi. Na washukuru hawa sio leo.
Washika leo kiti man.
So nilianza hiyo 2017. naweza sema ile at time kulikuwa na strike ya ma lecturer Jake Watt. Sijui kama mnakumbuka hizo bata hiyo. Wale kwa anakuwa na strike sana. So nilikuwa na mbona niko idol. Yo time nilikuwa najitanga Only Max the craze. Only Max the craze.
Hiyo ni Facebook amani.
Sikuwa na IG, nilikuwa na Facebook kaza Only Max the craze.
Hiyo ni jina ya nini showbiz sasa?
Man, sasa nilikuwa sanje nimeingia tao sasa mimi ni msanii. Sasa ndio ilikuwa jina. Baada msali niko nimbiti nibadilishe kuja Kim Koima ilikuanga kuzo yangu akaniambia tafuta jina yenye msia nakumbuka na ni simple. That's now how
man, bro, I came up. Unaona hiyo jina hata umesema before sikumbuki tayari.
Unaona?
Hiyo ile decrease.
Sasa bro, Kim Koima ilitoka wapi?
Kim Koima, Koima my grandfather anaitwa Arab Koima.
Arab Koima.
Hata sahi Koima ukipost sahi mtu anaitwa Koima akuja mbele utapata wengi. Koima ni jina lingine imetembea sana. Clans ziko all over. So ilikuwa jina grandfather. Mimi niko na jina poa kuendelesha man. Acha nichukue ni bebe tu. Nitumie. Kim ni Kimurgor. Kimurgor. Kimurgoret. Kuzaliwa Nairobi kanda sijui LD. So hiyo jina katoka hivyo. Alafu nikizaliwa mzee wangu alikuwa Uganda.
Ala.
Ginger. So I think you Owen Falls. You Owen. So you Owen Falls to Uganda. Sasa Kimurgor yetendelezaliwa place away from home.
Oh, Kimurgor means away from home.
Yes.
Kimurgor yani unakata shamba. Kimurgor
crazy.
Kimurgor. Correct actually ni home. Sindio?
Shamba. Korea ya home. Correct ni home.
Correct ni home.
So Kimur. Ni kama nimetembea nikaenda nikamur yani kukata nikaenda
kali rudi. Kali.
Ivo.
So when ni Keyo man.
Ni Keyo man. Keyo by pure Keyo. Mzae ni Mkeyo. Mzae ni Mnandi. Yes, Nandi.
Ah nice. Straight up umeanza showbiz nini? Ukiwa Jaycot.
Jekwa tumesukuma mpaka na hata huyu Nosh tulikuwa tunas. Jekwa unajua Nosh kwanza alipanga model aliwaambiaga. Nosh alikuwa na model.
Niko Joan yeye.
Akavaa mpaka hii Mr.
Mr.
and Miss Jekwa. So mimi nimekuja kwanza I think nianza kusanii nikiwa Jekwa. Ile sasa kwa serious.
Sasa bro kwa content yako sasa tuguze what you post on WhatsApp or do you post like these stories. First umenibamba unasema you decided to touch on things that you feel zinaaffect youth sana and like guys maybe are not touching on them vile zinafaa kuguziwa ama nini. Tuanze na the very interesting one. Na hii kwangu nasema ni interesting. Personally I'm not in a relationship but bro every day acha nikupe story flani.
Wewe sasa uko sure kuna sahi dem atasikiza na akose kujama akusikiza ukisema hivyo na asijama.
Bro sahi hata dem atasema anapenda genetics. Kuna watu watamchapa.
Ni uongo.
Wapi? Aje? Lini? Tao.
Ni sawa.
How?
Sawa.
One plus one is not two.
Continue.
But yeah, so mapenzi nilikuwa apea story jana au juzi. I was somewhere along going road. Nikaenda nikauliza msee fulani, bro, niko na vitu fulani hapa. Might you guys be interested? They were number plate holders. Msee akaniambia wazi. So hapo kando yake tu kulikuwa na couple flani. The guy was on a bicycle, like a good bicycle. Na dem yake wamesimama pamoja. Dem, bro, like nimetokea tu naende kitu ya kwanza naona. Boy anamwambia, enda upande match. Dem anasema sijui ita Uber ama ita nduthi nini. Like it was just a commotion. So msee nilikuwa naongea naye kumuuliza story ya Kawash. He was like a mech kwa hiyo Kawash. Nikauliza mech, hiyo ndio mapenzi moto. Akaniambia hiyo ndio mapenzi moto. Like, so bro, ndio hiyo turudi kwako. Relationships.
Unajua one thing. One thing, kuna kitu watu naforget sana sisi. Hakuna kitu kama unconditional love. There is nothing like unconditional love. Love sasa hizi ni very conditional. Unconditional sasa ni ile ya wazae wetu.
Crazy.
Bro, dema nakupenda na kitu kwa rani baiskeli. Hata baiskeli
yenyewe una. Baiskeli.
So that was unconditional. But right now, you are loved based on what you can provide.
Yeah.
The only people when you're unapendwa unconditionally, maybe watoi na madogi. And dogs and puppies.
Even women.
That is, and women.
Women.
That is now unconditional love. But like I'm a woman, if you're not providing anything right now, I'm like, well, sister, I'm not saying, Ajay, will you pay my bill?
Oh, by the way, Chris Rock, I'll come and say my story.
Yes.
Only women and dogs.
and babies,
kids,
a love unconditionally. Wewe sasa wewe mwanaume utakopendwa bila kitu
hadi value yako iko kwa providence yako.
Na unajua hakuna kitu kama hakuna kitu dangerous kama free love. Kama unconditional love. That love is very dangerous.
Why?
Mtu anakupenda bure bro. Hebu get your shit. Hakuna kitu unampea. Nothing. There is nothing unampea kwa life yake. How improve life yake in any way? Aumpei cheddar. Amekupenda venye huko kama gentry kasi mimi nimekufia ukijana. You ni dangerous. Juu even unasikianga crime of passion. Wewe umeenda ukachitu dem akasikia vibaya. Unajua anakupenda for amekupenda for nothing. Anakwambia nimekupenda hivi alafu ananifanyia hivi. Yes.
And trust men kukufanyia hivi.
Yes. So hiyo mambo ati love nani? It's very conditional.
But do you think men who love unconditionally?
Hey, wako man, masimp.
Masimp. So next. Okay. Unajua na trend kidogo. Na mlow on a dust queen.
Baya, vumbi.
Hey, baya. So my point is like una expect them a provide value gani?
Gari? Okay, for me, mimi kikujanga yo story ya me, I'm very traditional. Mimi ni msereza provide ya them.
Kwanza una date?
Eh.
Una date ai na mbona unajibu na wasiwasi? Una date?
Ah, si ai una date kwani?
Siogopi.
Yeah, niko na kama mtu mimi.
Kali sala.
Yes.
Big shout out to Resh.
Yeah.
Like pole tunaweza uliza umsesa le zingine hatari lakini ni leo tu. Bro, let me tell you. Wacha nikutetee. Tunaweza ongea hapa uchekecheke na kwa moyo umsesa najiambia wale leo nikifika home nimeland. Nimeisha.
Anajua difference ya Koima na Owen.
Ah, nice one.
Well, yes, nikifika nice. Wakati niko naye sasa si ni Owen, she's with Owen. But sasa niko huko nje. Ni Koima. There are things I have to do and say.
Oh, so kuna vitu unaweza sema uji contradict.
Ah, si kuji contradict. Like kuna vitu like mimi nakwanga very naweza sema aje, si awkward. I'm too honest.
Oh, brutally honest.
I'm too mimi nikikwambia kitu sitaanza kusugarcoat. Na hiyo ndio inafanya watu wanasema ati kwa imani rude, kwa imani mhash, kwa imani mkali, but I'm just saying things as they are. Hata yana niambia mimi ni mkali. But I'm sure it's me. Yeah. So kumbe kama kusema kweli nilikuwa mkali sasa. Sasa sijui.
Kofiti. So bro, like now your content, your relationship. What's one thing you've really realized, like ume ukibonga na wasiwasi wakifungua roho zao, like telling you what they go through. Like unaweza point out like shida ya current relationships, like now of our generation, like can you point out to the origin of these troubles or
issues? First of all, I feel as men we have to take charge. Sisi tunafaa take charge and be accountable. Like sahi ni ukweli, sahi kwanza bila cheda hakuna vile sustain relationship. Hii ni kweli, hii ni kitu iko. Hata uende South Sudan urudi, uende South Africa come, it has back the fact that bila pesa mtakula nini?
True.
Na cheki.
Kweli.
So as a man ukisha accept hivyo, na imagine set relationship inakuanga ati expensive ati alitaka pesa mingi. Pesa tu kidogo ya kusustain mapenzi, ku spice up.
Yeah.
So as a man kama unajua kama bado uko on the grind, una cheki. Wewe bado uko na goals zako unafaa ku achieve. First of all, you have to know that women are a distraction. Madem ni maua tu kwa hii maisha. Awalanga shughuli nyingine. So kama una feel like wewe hauna cheda enough ya kudate, ni sawa. Wewe focus on the grind, but unajua we are human, we have needs. Wewe ukifeel ni kama kidogo umeanza kunuka tete na sivi. Tafuta moja, tuanga, rudi kwa grind. Si mbaya. It's not bad. It's ni mbaya. So kama unafeel uwezi commit or you cannot sustain a relationship. Maybe wewe si msee unapenda ku commit, bado uko hauna time, you are too busy. Tafuta moja. Songa. Simple.
Unaisema vibe.
Oh, utaweka beep. Nimesahau hii podcast.
Oh, tuta.
Yeah, utaweka tu. Yes. Ivo, nimekujibu?
Umenijibu bro.
Yeah. So check charge as a man, kama yuko ready achana nayo. Wewe ndo unapanga ama dem?
Yep. You have to be responsible.
Lead that relationship.
Exactly.
Yes.
Story of finances, good relationship. So point gani?
Hey, kuna kitu ulikuwa umeniuliza nisikujibu. Mm-hmm. Value. At what do value you look for in a...
Mm-hmm. Oh, yep.
Yeah, sure. Mm-hmm. Wacha sasa nijibu hiyo. When it comes to value kwa madem, mm-hmm. tabia.
Oh, correct. Character.
Character is a currency when it comes to women. Unaona? Character, character is a currency kwa madem. Dem, mwanamke, ndo maana wasikia mwanamke tabia. Dem anaweza kuwa bro ameiva. Na hata umeona hii kwa street. Dem anaweza kuwa ni mrembo lakini ni roho chafu. Wewe umecheki?
Yeah.
So hiyo hiyo hakuna value hapo. So value ya dem ni character.
Character.
Wewe can you respect a man? Can you follow a man?
Mm-hmm.
Unaweza msikiza. Mm-hmm. Unaweza support mwanaume umshow hii idea uko naye hapana baby huyu machoma twende hivi.
Mm.
Unaona? So me, for me a value ya mstana like nikikumuliza say what do you bring to the table? Nataka kusikia tabia. Usiniambia tu uniwekee nini. Unajua unajua what do you bring to the table ana? Tabia yako that is the most valuable, the most.
Mm.
You're the number 1.
Your character.
Wanaume ni kama tu say ukiuliza dem. But this, kuna challenge siku hizi anafanyanga nini? That is the first question. Anafanyanga nini? Lakini wewe sasa hivi kuuliza sasa hivi kuuliza wewe uko na dem, udem ako aje?
Oh yeah, true.
Anaja kupika.
Mm.
Eh? Anakunywa, ako na tattoo.
Mm.
It's more now of tabia ya dem.
Mm-hmm.
Like I'm so sure hata sasa hivi wanaume watakubaliana na mimi. Men have no issue providing for women. Crazy. We have no issue at all.
Yep.
But sasa if I'm providing, what value am I getting in return?
Yep.
It's an investment.
Kweli.
Unaona? Kama mimi na provide na wewe unaingia kejani asubuhi 5 a.m. ukiwa maji kama mchawi shwali sasa.
Kuna situations kama hizo.
Bro. Bro. Dema anafika asubuhi yako maji hata ajielewa ametoka wapi. Na mkwadi na mtoi mko na yeye mnaishi same house.
Hold up. Kwa hiyo wait, ushikwe ina toxic relationship. Hebu kwanza define toxic relationship. Alafu tuambie.
A toxic relationship is very it's very relative. Eh?
Mhm.
Wewe kuna zile vitu nakuanga nazo like tuseme acha niseme principles.
Mhm.
Before we decide demo nasemanga me for me this is what I'm looking for in a woman.
Mhm.
Same to a woman, yeye atasema me for a man this is what I'm looking for, ndio?
Mhm.
So demo amekuja akasema mimi nataka hivi.
Mhm.
Wewe umekuja akasema mimi nataka hivi. Then now we come to a place called compromise.
Mhm.
I have to compromise some things. So unajua haiwezi kuwa perfect. Huwezi pata demati. So you have to compromise.
Si demo huwezi pata binadamu perfect.
Yes. That's so toxicity design ingilia time. Mlikuwa mmeagree kitambo. Wewe mkidate na dem, kuna ishi ya kuvaa manguo fupi, si ndio? Wewe ukidate na dem yako mkidate, ukipatana day 1, huko sema uko na shida na nguo fupi. Huko waiongelea, huko wewe. Basa now umekaa na dem 6 months. Sasa ndo nataka kumwambia atiache kuvaa nguo fupi. Una demo anakuambia huko sema, nikiingia na wewe huko sema.
So in short tunatuambia the standards, the rules you set at the beginning of the relationship.
You have to set it from
what defines the
one. Kuambia demo mimi siko comfortable with demo akikunywa. Sema hivyo on the first day. Ndio demo akiingia hapo ajua anaingia nini. Unajua kuna wasee wanajifanyanga ati wanataka kulenga my issues fulani.
Oh.
So ina kama hapo mbele, bro itaanza kuwa toxic.
Ina bite, yes.
Lazima itakuwa toxic tujua muelewani. So kuna msa yuko happy kwa hiyo relationship. Anasema ananikazia. Sijui demo ako right. To some extent juu huku mwambia
yes.
Oh, pedi mademo anavaa design flani.
So ikifika that point where the relationship is toxic. Yeah. What do you think? Repair ama you they leave?
Sasa kuna issue unafaa kujua inaitwa trauma bonding.
Trauma
bonding.
Trauma bonding
is a situation where them ako attached to the abuser. Yani huyu abuser ame finish self-esteem. Huyu dem amekanyaga ikafika chini mpaka dem anaona nikitoka kwa relationship sitapata chali mwingine kama huyu. Trauma bonding. So ako bonded to that violence, to that toxicity. Yani anaona hizi survive. Na umecheck ziko mingi. Unashindwa dem anapigwa daily atoki.
Mm.
Chali anacheat daily dem atoki. Huyu chali ako very abusive mpaka anampiga hata in public. But unapata kesho anarudiana.
What?
Because of what? Dem chali amesha finish your self esteem mpaka sasa dem anacheki this is, like unaanza ku believe violence ni love. Ananipiga jo ananipenda ananicorrect ananikosoa. So unaona sasa the more you become toxic the more mnaelekea sasa inaanzanga mimi usemanga kwa when it comes to abusive relationships and being toxic inaanzanga na one word ya abuse. Acha ufala wewe ni mjinga. Inashinda ikigrow kesho ni slap. Isiku ngine ni ngumi. Isiku ngine ni risasi. Bro.
Pedi. ina growing daily.
Eh, demo afu ndaka kupiga hivi.
Red flag, bro. Hata risasi.
Red flag.
Foreheads za wabia wa East Africa, bro.
Manzala kupiga head.
Manzala wake kupiga head.
Hold up.
Nasa unacheck hiyo
kitu na light noise.
It's both sides. Do you mean I know of a guy anapigwa na demu yake like alikuwa anatandikwa. Ile ku slap.
Bro, ume bring up a very crazy thing. So like tangu uanze kufanya hiyo kitu in a week, wiki gani ume receive kwa about no toxic relationships? Wiki in a single week ushaisikia story ngapi za wase wamefanyana ama wamechapana? Yeah. maybe they got
voked. Sasa hiyo ina depending na the mood, like kwa story time mimi kama sasa hii topic tunaongelea sasa ni rap.
Uh-huh.
Sasa hii hata wewe umeona?
Yep, nimecheck.
So like in a flow unapata. Yeah. Kama dem ametuma story moja amepigwa na chali yake.
Yeah.
I put it up.
Yeah.
Women when you go through the same experience now reply.
Mm-hmm.
So inakuwa whole thing. Okay. Right, so naeka tu naeka. Mm-hmm. So inakujanga hivyo.
Niambie a whole the craziest confession you share receive on your DM.
The craziest confession, bro. Nilikuwa nimeka ile anonymous.
Mm-hmm.
Link. So dem akatuma akasema chali yake ali ruka ball.
Mhm.
Unaona ile dem anaweza kuwa na ball but anataka kupima uchali kama ataruka ama.
Mm.
Tele karuka ball. Unja udema alifanya nini?
Mm.
Dema kabot.
Mhm.
Aka flash hiyo mimba.
Mm-hmm.
Akakatakata akapika. Akasadia uchani.
Oh, come on.
It's a rap, man. Tumemaliza hii podcast one.
Bro, yo. What? Mimi nilikuwa nasoma hiyo story, I'm like, what the fuck? So unakula nyama ya ujui ni unafikiri ni ati pork. Hii pork leo ni soft, bro, unakula nguo ya mto hii. Nilipost TV, it was so sad.
Don't do that, man.
It was so sad.
Don't.
That is now...
Crazy, yani crazy.
What?
Siku... Hey, yani, sijui. Mi sijui dem. But, unuwa dem, ukenona dem, kitu wa mjiga about my dem ni hii. Women are very emotional creatures. Very emotional. Kila kitu wanafanya ni emotion. Venye nyinyi saina, zawa pia information. Nyinyi wa will. Nyinyi wa pay... crucial information sahi venye mtai handle.
Mm.
It's the same way.
Yeah,
dem ata handle.
Yep.
Mm. So unapata dem amepata text kwa simu yako. It's just a very very harmless text.
Mm.
But sasa yeye ajui hivyo. Mm. Already ameanza kujam, ameanza kupazua vitu kwa nyumba, kwa TV akavunja. Mm. Jua amejam.
Mm.
But ingekuwa ni wewe ukipata text kwa simu ya dem yako, utaanza kureact to design. Kwanza utataka kufind out who is this guy.
Mm-hmm.
What are they doing? Imekuwa ikigo on for una yeah, rationally.
Yeah, yeah. Yep.
Sure.
But them haizi fanya hivyo.
Sure. Na confession said ya boy. Kuna
ai sasa inawanga maboy kuongea. Kuna boy alikuwa anakuja juice the latest one now, kuna discuss ya boy. Boy anasema akora dem kwa nyumba na dem ako very lazy. Boy anaenda job. Boy anaenda job penye vyombo ilikuwa asubuhi.
Baby girl. Wanaitwa baby girl.
City girls.
Yeah. Usisumbua baby girl.
Yes.
You know the nails.
Dema yeah. Kwa nyumba. Vyombo ilikuwa asubuhi kwa the same place.
That's ile
vyombo ya jana.
That's crazy.
Mm. Hata kitu jasongeshwa bro. Mm. Nyumba ijao. Hakuna kitu dema amefanya. Na chalia anasema, I'm paying all the bills of this girl. Akitaka pesa salute mimi nampeanga.
Mm.
Akitaka nimpeleke out na mchukua out. Mm. But sasa kitu ude matai kufanya.
Mm.
Ni history ya kupika. Mbaka kupika lazima abiwe. Mm. Supike ba nimefika la sapa.
Mm. Shit.
So rona kitu kama hiyo, that guy, aliangoke the wrong. Wamasema you cannot domesticate a wild animal.
Okay.
Unajua?
Wow.
Kuna watu wanaitua H. Wacha nisiseme, jumesema hiki chiko sensor.
Mm.
Kama demu ni wa street bro, hii ni kitu minajua anga. Hii ni kitu I can bet on my life.
Mm.
You need to as it change.
Say sensor say it as it is.
Oh, say as it is.
Yeah.
Yes, I'm on record now. Mm. Here at Kutit Podcast saying once a hoe always a hoe. With the domesticated dem bro streets bro.
Mm.
So kitu jamaa alifanya akachukua dem kwa club, walipatana kwa club actually.
Mm.
Ile umeenda club kabaya mzinga kupata na dem.
Mm.
Akachukua kaishi pamoja. Woi chaos. Haiwezi.
Koima. Quick fast tuambie the top most red flags in a woman na kwa mdem na kwa boys
most.
ile like ukiona dem hivi nini ako anakaa hivi na hivi ama amefanya some stuff, that's an ex.
So
na pia kwa boys
nianze na madem, si ndio? Red flag kwa madem na
fan wa maniu.
Ah, red flag wewe hata bana Chelsea kwa sababu dem ana support Chelsea, ako very toxic.
Wallahi
Red flag to answer your question. Number one red flag kwa dem ni dem ajui kusikia. It's a poor listener. Na mademu wangu akona hiyo. Akusikizi kitu nasema ndio akujibu.
So how do you identify a poor listener?
Si unaona akusikizi yani kuna wale wana listen to respond, not listening to understand.
Understand, okay.
Na a good let me say a good wife ni atasikiza akuelewe. Uchalia anasema nini? You maybe una make a good point. Yeah. The red flag number 2 ni dem that I'm saying not for me.
Yeah,
stack waseme au kama amesema.
Oh yeah.
Mimi naona ngare red flag dem ni dem anakunywa sana.
Also auna shida na kukunywa. Uko na shida na kukunywa
bro,
sana.
Kukunywa si mbaya. Watu wanakunywa. But unakunywa aje?
Oh yeah.
Dem anakunywa maka anajikojolea kwa club.
Cheki, unajua history ya kukunywa sana inaweza ka light, but even currently kuna story imekuwa iki trend. There's this lady on Twitter, I don't know, she's
Adriana Wanjiku.
Name like that, bro.
Crazy.
Bro, that story.
Let me tell you.
That story.
I haven't even watched the video. Na nashukuru Mungu sana sija check hiyo.
Usione?
Yeah. But nilikuwa na check reaction ya wase, like I found it on a page wame post and the guys were saying. Then kuna two story mse amesema. Na unaona hiyo story ya kukunywa inaweza kaa very light because like maybe guys drink for fun, maybe guys. But bro, repercussions hiyo kitu ni crazy, especially now for a lady. Unajua boy iko fiti, boy ukianguka hapa hata umevaa trouser like you see.
Yep.
No lady you're in a dress.
Bro, excuse my boy pia atiwati watu wako safe.
Oh by the way.
Unafungulia boot
mko.
Unazima. So alcohol affect both sides. Hata hakuna chali, hakuna dem atapenda chali analewa
sana huko.
Oh, yeah, true.
So your alcohol the red flag on both sides. Another red flag ni hygiene.
Yep.
Na dem chafu utajua. You will know.
It's easy, baby.
Hata kutoka hapo nje utacheki dem amevaa hata kama ni Crocs. Those Crocs have to be clean. Kusikuna vumbi hata sasa umetembea sijui kutoka huko kwa ile soko hadi huku. Hygiene.
By the hygiene kwa dem hiyo ni inaitwa nini? The bare minimum. Yaani hata non-negotiable. Dem tu bro.
Hey.
Red flag nyingine ni dem mwenye mabeste wake wengi ni single.
Come on.
Wait.
Single women keep other women single.
What?
Single women keep other women single. Kama beste dem yako, kama majority of hiyo mbogi ya dem yako wako single bro, you need any
baby. And so for the guys.
Yeah?
for the guys
acha malize kwanza ya madem zoje maliza.
Oh, yo ya kwa single. Mademu chochana. Oh. Dem akiwa single anacheka vinyo natitiwa makosa kidogo anachachisha. Yeah. Jamaa anakubeba aje? Achana na ujamaa. But yeye unapata it's so awkward bila maana hiki tu in real life. Dem amechocha best yake awachacha live. Achana ukijarana kutita aje? Ya kupeleki out ati analewa wachana huyo boy. 1 year down the line huyo chali akakuja akaoa.
That's
where you look Kisumu bro.
Yeah, Dala.
So in theory women, single women keep other women single. It's very accurate. So unapatanga watu ulizwa like sasa unaulizwa wewe, should a man have a say on the kind of friends a girl can keep? Yes. Mi have to have a say. Juu wanasabanga ni kama vile mzazi wako anaweza check a bad friend from very far.
Yeah.
That is the same way where unaweza check the best of them yako akiwa na bad intentions, right? Now when it comes to men, red flags I can say, unasema tu ni violence. Violence unaweza check from anger. Jamaa yako very quick to get angry.
Oh,
that's a red flag in your kid, no. Nakuja na kwa violence.
Wewe mwenyewe.
Unaona? Alafu kuna hii kitu ya guilt tripping. Kila saa unashinda kunikumbusha. Like sasa ukisamea msee kucheat. Usishinde. Kama umeamua kusamea msee samea.
Kucheat usamehewa.
Ndio nataka kuuliza.
Kucheat usamehewa.
Kusamea kucheat.
Yeah.
Mimi siwezi.
Ah, correct.
Okay. Kwa nini?
Kali.
So unaona? Hivyo. Unawasema kusamea.
Mtu amefikiria manzi yake. I miss siwezi kwa nini?
Kwa ilitoka akarudisha. Mimi sijui vile utaelewa statement but wewe ujue hivyo.
Nini?
Taarifa imekupita yuti.
Bye.
Taarifa irudiwi.
Ngoja sasa, ngoja ya 9.
Sikusikia.
Ya someone.
Anyway, ndao watie episode.
So kwa finisha kwa story ya red flag in men nimekwambia violence, alcohol, anger. Alafu kuna pango na wale first of all women, let me tell you this today. You should avoid men. Wenye kila saa unashinda akiongelea mama yake. You know my mom used to do this for me. My mom used to do... Bro, ujama atatrya kuku mold kwa kama mama yake. Mm. So, you depend on the flag on its own. Juu ni msana tafuta the mother's love for them.
Oh.
Yeah, mwana. Yes. Another red flag kwa chali ni too clean.
Come on, no.
We're too clean, bana.
No, no.
We're too clean.
No.
We're too clean.
Cleanliness is next to godliness. No. Cleanliness has no gender. Bro, no.
Ukienda kwa chali, ukienda kwa chali leo asubuhi mwa surprise saa moja. Upata kila kitu iko in order. Either vitu ni mbili.
Akola mtu.
Either kuna mtu ama hiyo ni BNB. Akunaga. Yes.
Okay, but too clean. Okay, too clean.
Too clean, too clean, man. Yeah. Too, that's too much. Wachia madame. Mm.
Oh, yeah.
Aye, you know, majibu swali yako red flags.
Tushamaliza hadi ya...
Red flags, nimesema mako ya maboy.
Kuna red flag, kuna moja umetaja ya madame and it's really interesting.
Gani?
Yo, ya... As a man, if you can and if you should decide the type of friends that are around
bro,
you.
Bro, how?
Let me tell you. Personally,
the same way dame atachiki besti yako. No, none of the... No, chali yako wana kushua ati, aye... Si tukua tumeenda out na mabeste zangu, but mi sikuwa na dem. Kwa cheki? Ama unasikia, mjue beste yangu wana cheat, but mi si cheat.
Bro, utachoma. Utachoma.
So, chali yako wana mana cheatinga, but mi I'm not like him. Mm. So, also, in both ways, dem yako wana complain about a friend, you have to really, unafona chukulia serious. Mm. Like, wamba, lele, mbaze, mina cheki, uwe beste yako fulani, siku penda venya anafanya bitu fulani. Just listen, msikia nasema nini. Yes.
Mm-hmm. So yeah, I was saying personally kwa life yangu. Nishai kuna dema shai ni bamba, but sijai kutana na fala kama beshte yake fulani.
Bas.
Oh, okay.
Like beshte yake alikuwa fala, hadi inaniuma man. Mbona nakupenda na beshte yako ni fala? Kwani wewe hujui kujua mafala? And bro, why si ati na mtusi or
alikuwa fala design gani?
Fala design, we were like maybe planning to do something. Then like who atakam na opinion ingine iko south but vile atai press hadi sasa
alikuwa single
arasijika na kumbuka bro but
that was a single woman trying to keep
single so yeah yes. Like bro friends like wasi umeka around you unajua inaza by the way in case should be watchful na nifiti unasema pia girls can be insecure with the friends we guys
iko,
keep around
iko hivyo yeah, accurate
nata mean lele isu wache niongeze ni ipe madem red flag moja ya for guys like guys red flag bad boyana dream boyana ambition boya jai kuambia maybe in the next 2 years maybe in the next 2 weeks I'd love to do this and this shuka hiyo mat talk hapo man take men
it is a change
yeah men
so men
are built on ambition man
yep correct
mwanaume yote ni kuna kitu moja anatakanga ku accomplish
that's a great line
so if your man has never mentioned anything ambitious any like hakuna auoni nia auoni mtu onyeshi nia ya a better tomorrow
yep.
You find yourself msingoje kukosana later sai sai toka hapo wewe tengeneza yako
watu sema before lele ashike watu sema a woman is interested in a man's future and a man is interested in a woman's past
correct
right
nyinyi wazi nyinyi wanoma nyinyi
nuggets
one thing line yako ni men are built on ambition almost
sure.
Men are interested in
a woman's past and vile dem are interested in your future
correct so hey hata nimesahau kitu nilikuwa
nataka uliza swali bro kabla usahau
I was to say this when it comes to to women and how do you know like cuz me na feel one thing women struggle with ni kujua the true intentions of boy. When I get like best honestly literally unapata dem amependa boys for real lakini intentions are boys una get same thing to us men like unaweza pata uko umependa dem but hiyo nini like ushiko ina position where like dem kwa mind yake uko na future na wewe but wewe uko hapo ama boy uko na future na dem but mind yake haiko hapo so nataka tusaidie wase kidogo leo tuambie wase kuna vile boys aki act unajua yo hayuko serious na wewe una get watoto ni pene 2 points sisi ma boys atutoangi wife materials let me say so because the end goal of course
yes,
is to have wife. A family nini yeah, yeah, atutoangi ma wife club so kama dem boys ashe kutoa club ashe kuchipo club forget about it man when I get number 2
yeah.
kwa madem we men we are so hard on women we love.
Mhm.
What I get? Like boys akikupenda like for real.
Ah yeah.
Atakuwa so hard
on. I relate
on what you wear. What you do, where you go, nini like bro, makes like sense. Rules. Una get? This shit see rice it's fucking hard. Una get? Like as a man nikikupenda manza and I want a future with you. You ufai kufanya hivi like na negotiable rules manzi. You don't have to drink. Ufai kufanya hivi. Mi basically na kwa gana na some nini.
We call them boundaries.
Correct boundaries. Na ukikross hizo boundaries man it's a wrap. Una get? So, ebu mo saidiana hapa inze ebu give
away. Okay, so, ndaeleza kitu umesema hapo, yu ni kweli sana. Chali kama akona boundaries kwako, anakuambia usivae hivi, Mr. Sipendi ukilewa, that guy really cares about you. Na cheki. But when kama wewe chali yako anakuchukua out every weekend every week
na ni club
unaenda bro ni side chick
correct true
I hate to break it to you when you are a side chick
yep
kwanza main chick atuchomo yangu kijani hata ujui ni nani kwanza unaona
a real
so nilikuwa naweza kitu jamaa amesema me for me umesema how to know if a guy
the
is very serious
with you cause so, na filosofia wana waste na time
sana mmoja tafaa kuelewa ni from kitambo men are like hunters.
Mhm. Yep,
tuna hunt. We enjoy the hunt.
We're predators.
Unaona? So, vinyo msema kujua intention msema ni ngumu. Excuse them anataka umpeleke out kwanza, umuoneshe kwanza sijui unampenda. Kuna wale lazima wapeleke out. Kuna wale lazima wasuke kwanza na ukue romantic. So, kama chama akichama
yo. Yo usikata. Iko sawa chama ni faget.
Chama.
Yo ni podcast
tukondania kwetu tuzito nalena kikali.
Bro, kama jamaa amekumark akasema hii lazima nishuke nayo. Bro, ichukue 10 years, ichukue 15 years. Fuata ikikata rudi drawing board, fuata rudi tena. Nikisha kumark ni hivyo. Woke ni onasha ndoni bag lazima ufanye hivi bro I do all that because I enjoy the hunt unaona na ukisema pia unataka mtu akue romantic afanye hivi I'll be romantic ukisema unataka mtu akuchukua out I'll be nakuchukua out so basically ni love ni kama risk ni kama biashara you have to risk
yep
you never know what you are in for so ni ku hope to you dem ananipenda cha kweli uwezi jua there is no way juu kisema ni kuspend bro chaidia kitu ya kufinya ata spend trust me
oh correct
akunanga ati lazima ati suppose mimi kitu nilikuwa nasemanga when you have a guy's money and time that guy loves you but squeezy man squeezy chaidia kishaona hivi lazima akitaka kuspend ata spend ndo you should have show you have to spend money to bug me the guy will spend so wewe ukiingia kwa wewe funga tu macho funga macho na uombe Mungu wako huyu jamaa asikue red flag
Koima, yes. Tukimalizia manzi. Tuambie roles and how a man should behave ama should do kwa relationship.
I like that question.
Na roles za dem kwa relationship and what they should do for this shit to work out.
So, kuna kitu inatuanga gender roles. Naturally, first of all, natural men, we were born to lead.
Mm-hmm.
Unless when it seems puny.
Mm-hmm.
Kama wewe ni uko na ufala sasa utaumia but as a, naturally as a man even the way we were raised wewe kazi yako ni to lead a relationship wewe ndio unaipa direction wewe even unataka hii relationship iende unaona even unataka nipendwe. Hivyo nataka tufanye. Unaona? Mm. So as a man now you have to lead that relationship. Number 2. Ni ngata naye provide.
Mhm.
Kuna kuna the four P's. Siko sure ni gani provide.
Yes, nazijua zote.
Hizo.
Provide, protect, proceed, precede yani. Like
unatangulia.
Yes.
Another one. The four P's.
The four P's inaitwa provide, protect, precede na penetrate.
Penetrate. Why?
Ah, yeah.
Yeah. So like you have to,
so as a man now, the four P's kwanza first to vote is a fact. Nimesema usiingie kama yuko ready. Juu tabado ndio yuko ready, yuko ready. Haya number 3 kwa a man now. Sio kwa roles. To assume nakaa pamoja, si ndio? First of all you have to be paying the bills. Hiyo tutajidanganye. Otherwise sasa hapo si kwako bro. Kama ulipe nyumba kwa
wako,
hapo si kwako. Juna paranga kama dema nakulipia kwanza, to disrespect you is very easy.
Yep.
Very easy. Mm. Ah, na ya mwisho pia, you have to be able to satisfy the needs of this girl. Mm. When it comes to the needs of the flesh. Mm. Isikuwa sasa anatoka inje kutafuta hizo needs.
Kwa genetics mwanangu amenemewa.
Tunaongelea nani? Tunaongelea nani anafaa kusatisfy mwingine? Nani anafaa kusatisfy mwingine?
Primarily chali, primarily. But sikuizi sasa kumekuwa na hata mimi nataka kusikia poa. Hapo ni upuzi. Ni upuzi. Ni upuzi. Hiyo kitu
kila msaji tafutia.
Do you know what patriarchy is?
Yep.
Patriarchy ni kitu tunaongelea sasa hivi. Inasema traditionally a man is to provide,
protect
them and afa akue akisubmit.
Patriarchy basic home. Yes, yes.
So mbona mama niuliza role ya dem kwa nyumba kwanza? Dem kwanza kama ajui kupika ajui mnafanya nini naye? What are you doing? Mtadishi take away kila siku. Number 2, dem anafaa kuwe willing to accept you as an authority figure.
Yep. Sure. As the head. Yep.
Kama yuko willing sasa kulala chini hivyo sasa, unaona? Na respect goes both ways, but respect unapea dem na respect anakupea is so different. Men need respect. We need it. We need it. Hatuwezi ishe bila respect.
Yep.
Ya dem kwa nyumba. Haiwezi work. Ndile respect ya I recognize him.
Yep.
I follow him. Mm-hmm. This is my man. Mm-hmm. That is the kind of respect I'm talking about. Now you as a man now you have to ujue demu wangu. Kuna vitu sifai kwa nikifanya unachukua zimara mademu usiku. Unarudi. Unataka kuleta
demu hapo. Hata mchana.
Unacheck.
Hata mchana. So,
respect in both ways but it's a different type of respect.
Ah, nice.
So demu just make that house a home. Pika, yani the house is clean. Unajua. Chalio sasa ngangana sasa nyumba iran. Run the house now. Yes.
Me nice one. Me na feel women who set the mood ko how. Like kama nzi yako dem ndo anafaa bring your warmth. Una get? Ya mu feel manze your home. Number 2. This is to men manze.
Dem anapika ugali inatoka kama uji.
Manze, this is this is to men.
Me ni chai PQ acha tu you know.
I hope
bro.
Eh?
Wanda ilikuwa eggs. So unajua you can cook eggs mara mbili, you can scramble them ama fry.
Yep.
Mimi sijui vinyo dem alipika yake. Mayai kuna supu.
Ni mkikuyu.
Eh?
Ni mkikuyu.
Yeah, ado wa nyumba.
Umodo.
My bad.
Supu muhimu. Supu muhimu.
Yes. I was saying as a man, your girl doesn't even have to love you man, but akiku respect.
Yes.
That's it. That's enough.
Men shouldn't be loved.
Yep. So make sure to dem ame respect. And for
your mama same. Men should not be loved.
Yeah, you are not supposed to be loved.
Well, lingine utungu.
Yeah, we are not supposed to be loved. We're supposed
natural
to be
natural in nature. Doesn't.
That's what saying you lose a dem. Unajua unabofu find hard ati how do you make women respect you? It's so easy. Do things which men will respect you for. And definitely 100% women will respect you.
You can't make a woman respect you. Yep. Per se. Mm-hmm. What you do is you have to show her.
Mm-hmm.
You need to be respected. Unamuonesha.
Yep.
That respect is mm-hmm. ni kama sasa mkiongea na demu wako. Ndio. For example.
Okay.
Kwa mfano mnaongea demu yako. Women naturally are born to test boundaries.
Mm. Oh yeah.
Those who make boundaries, kazi yao ni to test.
Ndio maana si
they have to test that. Lazima So kazi yako kwa relationship ni make sure you maintain that balance, make sure the boundary remains. So dem anaweza kupima tu. Wewe umemshona mimi sipende mtu ana
ama tattoo. What's a tattoo?
Sipende tattoo. Dem anaenda naweka akuoneshe. Anaweza react na maybe ni fake. So now as a man now kazi what we do majorly as a man is reacting to what women do. Hakuna kazi ndio tunafanya kwa relationship.
Yep.
So how you choose to react now is very crucial.
Yep.
About that's the difference between being toxic and being a normal human being. Jukabe tattoo kwanza kuna mwingine utavuka hiyo boundary kwanza umeenda amekwambia usiweke tattoo wewe uende weke tattoo. Akupige. Serious beating. Kuna mwingine anakuambia okay wewe you have broke one of my boundaries. So I think we need to break up. Kama uweze respect you. How sure am I to respect hizo ningine zimeset. So what I handle mara mbili. Mimi atakuchapa, mimi atakuwa very calm. Yes.
Nice one.
Which boundaries do you have in your
meme?
Yes. You can now tell us.
Kwa madam.
Yeah, kwa wewe wewe uko na boundaries gani kwa relationship?
Mimi niko nazo. Actually it's so simple. 3. Tattoo manze dema kona tattoo no.
Come on.
Wewe ni dema kona tattoo.
Come on. Come on. Rihanna akikuja sasa kwambia
na Siwezi. On a serious note, unnecessary, too much piercings. As in, no, si se, minasema...
Umejidunga unakaa mtu ajua kali.
But man, like, izo ni...
Magnet ikipita hivi, bro.
Unashake. Like, some of the red flags, man.
Okay, okay.
Like,
yeah, bro, iko sawa. I respect them.
Yes, like mimi udzad about... you have them kuwa na tattoos. Yeah, says a lot about her past, somehow. Because I don't think madame would just go out there and get tattoos. Obviously.
That's new. Yep. Nimelan.
Kwa hivyo unajua dem anaweka tattoo sahi, anaweka tattoo ya dragon, tuseme hii side ya mkono, sio? Udem kitama anafika 50 60 years bado si dragon. Sasa imekuwa teveve. Unajua kama ile chemo leo, unajua kama mboga flani. Unaanza.
So nataka to round up your shit like too much piercings, tattoos, drinking. Na pia dress code. Hizo ndo mi.
Dress code, my friend.
Dress code. Mi wangaliaga hizo vitu zote. Because it says a lot about the character dem. So ni non-negotiable kwangu. What do you non-negotiable kwa dem?
Man, mi ata mtasema.
I'm all mind.
Bro, let me tell you, I'll be very honest. Mi sitakangi vitu mingi kwa dem. Natakanga tu kitu moja.
Nini?
Only one thing.
Nini?
Kichwa timamu.
Unasema uko single?
Kichwa timamu. Let me tell you what I mean.
Hakuna dem akona kichwa timamu?
Hakuna.
Hakuna.
Basi, mimi
ndio maana uko single.
Ngoja hadi nipate. Let me tell you what kichwa timamu means.
Yes.
Like
nilisema clubbing.
Siezi like you can't control a grown up. Unajua?
Yep.
So mse akona kichwa timamu ni mtu mwenyewe. Ata think about the action na think about the consequence of the action na hiyo ndio ita decide kama ata take action ama kama ata.
One thing you should know about women ni hapo atatulima comment section tutaumia.
Wacha aile fungua roho.
Like women basically
nyime mko nao mimi sina sio
na feel kidogo they need men kwa life yao in their lives.
That's nature.
They need that direction man, they need that compass.
Oh, bro, missy.
They need men.
Let me tell you. Me amuki.
I don't think them, madam, who are single are genuinely happy.
Bro, we have a point. Kwa nini? First of all, majority of women don't know what to do with their life.
Exactly.
Majority of women don't know what they like. They don't know where to go. They don't have a favorite anything.
It's
so, like, unapata ngata debi yako na kutext. Anakuliza swali ingine so obvious. Nashinde.
Kuna
ndaza. Yep. So it's like I don't confirm na wewe
exactly.
Kama iko sawa.
One thing ukitaka kujua kama demo anakupenda, ukuliza everything. Literally. Demo anaweza kuuliza, anaweza chukua hivi kikombe kwenye maji. Alafu kuuliza
babe
nirudishe kwa meza ama niangushe. For real like simple.
Unasikia fiti?
For real.
Love for love.
Nasema you have to like them and ni vinyl. No. Come on yo, mnachoma mnabana. Sikia nasema anasaidia maboys, you have to know. But them unapata amejifanyia anything. Anahitaji kitu anataka kubai kitu asha ako ako, ako ashaenda online ID ashaenda kuta dem manze anafaa ku eh manze bebe zina hey, hey, na nadaishi yet ndapata wapi una get nadai kubai kitu naweza kupata wapi una get and as a man you have to be there
yes
that's your role ataka ujui mwambie najua figure out bro kiambiwa yo naweza pata wapi naweza buy wapi kitu be there manze jua find out mali yoshi ataka ujui find out mali ina like provide solutions always
aya sawa basi nimetoa kichwa timamu though hiyo lazima lakini sawa the kitu nime realize okay it's really a red flag man your friends are not part of our relationship
only fanywa mbaya
nani alivunja gentrix bro nani huyo
mnoma hivyo nani huyo avunja the matrix so
just those two
bro for real like me your friends it's okay come on you mafala onyikweni mafala ukifika kwangu unawaacha kando because I've seen that thing like hata nimekuwa na best like the friends have so much influence on the guys relationship like, mabeste wako na say sana like tuseme kama Lele yako na girlfriend and the girlfriend has friends mabeste wa the girlfriend wako na so much say yenye na drive bro leo kitu iko kwanza Nairobi iko like babe tell your boyfriend to we do this na like hey, babe hey. Na ati babe we do this kwanza nimekumbuka story flani tuliendanga out me and a couple of my friends then there was this lady she was so mad at the friend ju the friend alikuwa ametuma the friend aambie one of my now this lady alikuwa ameambia beshte yake tell your guy like so the lady was girl to my friend now the friend was pushing her anamwambia atubaiye kitu so the guy was like mimi si bro and my new dem personally act yote anataka like it's there so dem yeye ameshte yake amemtuma ambie chali yake abei kitu sasa uboy amekata kubaiyo kitu bro dem and the whole girl squad now wame cheesy sasa wote they are mad and I'm like
mwambie tuko nje
ndanga hivyo so ye
mwambie tujakula
so friend hey hizo hatujakula ati nini so ye so me just have sanity man I appreciate sanity and boundary between your friends and our relationship
so those two
peke yake bro
yes so for me what I can tell Gentrix is
Oh sawa mwambie alafu tuambie unaweza tulikuwa tuna
yes na, I remember si nasema kitu amesema give me bamba bro if your girlfriend is working with 6 holes she will be the 7th hole. Hey,
yeah.
If your girlfriend is working with 6 thieves she will be the 7th
seven
thieves.
Wonders of the world.
Bro wewe niambia kuna tu mademu sita wamekaa chini na wako like minded.
Yep.
Sure. Binyo masema hivyo wanafikiria the same.
Yeah.
And me for me my non-negotiables what I expect of my girlfriend itabia. Tabia iko so compound that mimi mwambia kama mimi spend mtu anakunywa. Unaona sipendi mtu anavaa mango revealing because you don't see what I mean is yone nini unaoneshana so hivyo sina mambo mingi usikunywe na usivae
kama na kama bro
usitembee uchi town
na kama alikuvutia na mango revealing
hakuna hako nivutia design
oh sawa
mimi kenye nilivutia kwa dem ni hiyo character yake
ulijua aje na mzee ongea
she's so warm she's very warm. She yani
mnasikia fit huko nje unasikia mwanzo describe manzi yake
sasa hizo zangu lele
so
hizo ndio zangu tabia ni main you have to be unafaa kuwa na tabia tu nzuri man go fit
funny enough not the same boy tunaweza after like 2 to 3 link ups with madam tutakoga tushajua kama
tabia unajuanga tu
hii tuta clap na hii pass ama hii tuta keep
yes
so you'll know
you have to know
utajua
but kuna story mmepiga man pole I know we are winding up but I think squeezy madem wameifanya very easy for guys to like get access to them because most of the ladies wamepose on gifts and flowers and nini and guys don't mind like so sahi kuna dem augepata kitambo lakini unaweza mpata just because you can get her
Yeah, true. Ni kweli.
Nini of flowers and chocolate. So, mademo wameraisishia maboy kazi wakidhani wamefanya ikwe ngumu. Yeah, juicy mimi nikijua unapenda mazao. Bro, flowers are how much? 700 to 1,000.
800.
700 to 1,500. Kitu crazy.
Wewe unajua bei ya flowers na una mtu?
Eh,
nunua maua. Malizia to end up, man.
So yeah, so sahi mimi nikipatana na dem na ni realize wa vibe ya huyu ni aha the gift type ndio post IG. Si mimi nakununulia hiyo maua 1500 kwani tukiingia jua kali tutoke tuko na
investment.
Tuko na 1500 ya maua,
yes.
Tutafute chocolate hapo at KFC ama nini iongezo hapo na canot like hey yo nini nini. Una fall in love mimi na kama na get kenye nilikuwa nataka. Sasa hata sikupendi ukweli.
Hey.
Say hata labda for real like hiyo ndio kunaenda like that's what's happening. So ni mbaya hiyo kupose as in oh mimi ni mtu gifts the aesthetics and nini nini uta attract mtu maybe not meant for you or a very toxic person just because anaweza kupea the material you need lakini come down to the personal person not cool. So yes, that was a by the way
pole God bro. Damn it aya kwa hiyo mamanze bro thanks for coming through bana don't really have kutafuta hadi joda.
Unajua juja hawezi piga tu simu atotokea. Lazima kwanza ukuje ground.
Nilinda di.
Take ground. Eh, uliona waresho huko kwanza wenyewe?
Ah, mzee utachoma.
Stories za waresho
na mimi nilienda juza kutafuta kwa hiyo.
Kweli.
So bro, as we wind up regarding your story yote on whatever you do nini based on your content, I want you to number 1 talk to the youths manze. My boys uko inza na madem pia.
Mm-hmm.
Nini wase wana kwanza leo manzee wase wengi wana graduate, kuna graduations kada.
Mm-hmm.
So yeah. So talk to guys doing content creation ama doing anything. A word of encouragement. Alafu you conclude on relationship, eh?
Sawa.
Alafu of course waambie your handles nini wa subscribe pia kutit na your
Kutit podcast.
Exactly. Yes. To share my fans, au sio?
Wajili gengele sasa.
Correct.
What I can tell young people
camera ni gani ndio hii
sasa. Oh, India nyumbani
pakani hiyo ndio camera nyumbani.
Mimi sasa if you are a young person right now,
mm-hmm,
what I tell you is be you. Like sasa tunaweza kuambia hapa usidate, usifanye hii, fanya hii, fanya hii, haina formula. What is working for you, do it. But kitu kenye iko sasa ni drugs. Drugs na sherehe inamaliza my youth. Drugs na sherehe imefanya watu wameachwa na mabibi, imefanya watu wamefutwa kazi, imefanya wengine wamekufa. Mimi kuna best yangu ni pass man juicy. Sisi blame alcohol but in a surround your topic. So if you are indulging in anything, whether it's sex, whether it's drugs, whether it's anything you are doing, do it responsibly. Jipimie because hatuwezi kupimia. If that is if you are a young person, kunywa sasa ukiangalia mbele wamesema ujana ni moshi. Ikikuja imeenda bro.
Mm.
I was 20 years a few days ago. Sasa mimi ni mzee.
20?
Eh? Yeah. Mimi niko 35.
Aha.
Aya, now to conclude on mwenyeza mwenye nisema nini?
Ushasema have history relationship.
Yes, hebu tumemaliza. Mm. Be responsible. Ah, be okay. Accountable to yourself.
Yep.
Wewe okay, cheat kenda ufanye vitu yako huko nje, wewe jue you have to be held accountable. Yes,
correct. Aya, mwambie mafans kitu bana, subscriptions
mimi kitu nafanyanga basically. What I've talked about today, that is me, that is what I do, that is Koima, that is all about our podcast. So ukitaka kutupata tuko pale Instagram, my name is Koima. YouTube the same. Facebook the same. So ukipata pale utapata content zangu. Mm-hmm. Very na vary.
Yep.
Utapata stories.
Mm-hmm.
Kama hiyo toxicity tutuongelea.
Yes.
Kuna a whole story demo imefungwa roho.
Mm.
Chalia kimpiga. Pia vile utapata podcast yangu iko pale. So Kim Koima. Yes. Thank you very much for having me. I'm
anytime,
so
man.
Happy to be here. Mm. Subscribe to Kutit podcast.
Yeah,
hawa ni vijana wangu.
Mazee.
Nimewajua miaka kadhaa. Tumehangaika sana town. So subscribe and everything umesikia hapa leo, just tell us one thing in your umelan hapo kwa comments. One
correct
thing in your umelan or one thing you want to disagree with us.
Mm.
Hapo kwa comments. Yes.
Respectfully.
Of course, respectfully.
Yeah, man. Thank you so much, Maze, for your time. Thank you for the support. Na zotuko tumangusha kidogo. But we are back, Maze. Ndege lazima iende.
Na tusimami, man. Hivi tumerudi episode 22. Sasa ni back to back.
Correct.
Pushing bigger, better, and bestest, of course.
Correct.
Energy tunakikisha iko juu. Vibe tunakikisha iko juu. Mtu uye radhi. We are genuinely sorry for the ka time that we took between episode 21 and 22, but ndo hii tunawaambia back to back. It's been a good one, it's been a real one. Kim Koima, tumebonga relationships. Men, tutawakumbusha, you don't need love, you need respect. So
amen.
Stories of love hizo mwanaume mimi. So cheers man, stay safe. It's a crazy weekend by the way. Kuna Oktoberfest na sana graduate, yeah, kuna nini. Be responsible vile tumeambiwa na mambo ni live.
Correct.
Mambo ni live.
Yeah man, it's been real. Adios muchachos. Peace.